yomukwano gusinga kokwebyo obakafarani mukubo toyita gabagala nabatambude ko babiri naye gori homoti teriyada kusinga ko bachi nogezako weyogereko o gabakuita ko buisi eyomushiro nomulotulo olokubaga gwetolina kuma olusino sula enjala kamere notalya olokubaga gwetolina vita omulala nagezako yekube mawulire alabo banafuna yaganza abamu ne bafunamu balala bisalirayo ogwo gwe mukwano balinkululire kaliba nawe mukwano balinkululire kaliba nawe balinkululire kaliba yaya balinkululire kaliba nawe guno mukwano gwabuwangaze era mpaka bukadde baby balinkululire kaliba nawe mukwano balinkululire kaliba nawe omukwano gwa mama n'omwana bugenda okukulaga o baby ate banga lyonna mbeere nawe ne bweriba mbeera kisinza sirikyuka kale boogere naye nze manyi nina enkubo lyenkutte ddungi n'abalokezi kati mukimanye nti bibasaze mwatu agiba mugumu ye gwe gwenjagala tebuli kyanne nkyusa omutima kana kamwenyumwenyu kenina ku matama nako gafuna ng'ozzeeko wendi balinkululire kaliba nawe mukwano balinkululire kaliba nawe balinkululire kaliba yaya balinkululire kaliba nawe mukwano gwabuwangaze era mpaka bukadde baby balinkululire kaliba nawe mukwano balinkululire kaliba nawe olichatika kukwata mpola sikuoba obulungi bwo olichitondo ku bulamu bwange balinkululire kaliba nawe balinkululire kaliba nawe mukwano gwabuwangaze era mpaka bukadde balinkululire kaliba nawe balinkululire kaliba nawe balinkululire kaliba nawe mukwano gwabuwangaze era mpaka bukadde baby balinkululire kaliba nawe mukwano balinkululire kaliba nawe balinkululire kaliba nawe.